zako siponi siugui yani mimi zako
niko hoi hoi
hoi hoi
niko hoi hoi
hoi hoi hoi kama wengine maziwa kwani tu ya love nikiambiwa kuchagua nitakunywa yako
niko hoi hoi
hoi hoi
niko hoi hoi
hoi hoi nina ugonjwa wa wivu kipenzi nipo sikivu mapenzi na maumivu sitaki kushare ukubwa sio kuota ndevu ni kuwa mwerevu mapenzi unyenyekevu na ujue kukea we mara mimi ukinichiti baby wala silipizi
it's over it's over it's over
mara nyufa misizi kama nyumba itabomoka
it's over it's over it's over
wana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
But it's not true, I'm just protective of my love. I got an ego of a man, and my heart is so fragile. You say he's just a friend, but he's up to no good. All these men, they just wanna crack you. Cause you are beautiful, baby. You're so beautiful. Mana mimi ukinichiti, baby. Wala silipizi.
It's over.
Mana nyufa misizi, baby. Kama nyumba itabomoka.
It's over, it's over, it's over.
Mana na wivu, na wivu,
na wivu,
na wivu. Mana na wivu,
na wivu,
na wivu,
na wivu.
Mana na wivu,
na wivu,
na wivu,
na wivu.
Mana na wivu,
na wivu.
Mix.